bose ufite mu biganza byawe. Buri wese azamure ishime rye, turangurure dushime. Navuga iki? Oh, navuga iki ngo ngushime Mwami? Inesaya ungirira irondorwa, oya nisobanurwa na muntu. Urukundo watugaragarije turadutangaza, akiri icyubahiro cyawe Mwami, twanyuzwe n'ibyawe.
Shame in my name, in a sigh, I'll give you.
kanisa patiri chuba hiro chawe mami fanyuzwe lijawe atiri chuba hiro chawe mami fanyuzwe.